3560. Now you know, you don't know, you don't know, now you know.
Una chocho na meiva, iza de um benefício, barozida, shiba, haripoko, mina piga, mimba, de qua sopoca, ni viva, limpa. Una chocho na meiva, iza de um benefício, barozida, shiba, haripoko, mina piga, mimba, de qua sopoca, ni viva, limpa, viva, limpa, lima, viva, lima, limpa, viva, limpa, lima, viva, lima, limpa.
Cali Pablo na madawa, na custo. Konangu zukikula dako kitu bako jilimpanda bako kamua kamua mina pendo kianua maduri mauta umesunda kake guta panua kayana kadokonda kapanda kitanda na wanda venye jonda kakanda hamdulillah zimeshika zimekwata.
Una chocho na meiva iza jumenifisi barozidia shiba haripoko mina piga mimba jukwa soko kanidiva lipa. Una chocho na meiva iza jumenifisi barozidia shiba haripoko Poco mina piga mimba de qua soco cani diva lipa diva lipa lima diva lima lipa diva lipa lima diva lima lipa
Makonda mfota mbaka mangware anipe vitu nizichape mbaka siandare vile hips na madeba na mapungire ndazi kiss ndazi chumda zipandire pandire yani dandire shika ganji bana msupa nipe lungula ndani ya duka ndani ya gari tu ni lungula kwa kanisa wako curious sana chunguza.
Una chocho na meiva iza jumenifisi barozidia shiba haripoko mina piga mimba ju kwa soko kani diva lipa. Una chocho na meiva iza jumenifisi si barozidia shiba haripoko mina piga mimba ju kwa soko kani diva lipa diva lipa lima diva lima lipa diva lipa lima diva lima lipa
kapati ya keruma ni mesedi kukumanga bado mikunyamba sana bado mikunusa na mogi ya diva njodi anameananga mikunusa bado nusa bado mikunyamba nunu yako tight kama kuka chango juwe ninganya na kupanda kama kanga nikipanda madimanga na baguanga manyanda ufisi sezi ficha na nyana kwa matanga.
Una chocho na meiva iza jumenifisi barozidia shiba haripoko mina piga mimba ju kwa soko kani diva lipa. Una chocho na meiva iza jumenifisi barozidia shiba haripoko mina piga mimba ju kwa soko kani diva lipa diva lipa lima diva lima 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 lipa.